record.
Sheni pumzi yangu, shibenjani na poisi. She's so beautiful mbali nae, ni mateso bila ya chuki. Ase, usafiri wangu, kwa salama unifikisha. The way she go fabulous, kwa mineri nobody like her. The way she dance na, penda maswaga na pose. Aya, anavo flow kimombo na, kicheka kabisa ndo anakamanya. Sijeni atanili, wakakurubuni kwa maneno mama. Kasa hao shida zako, Staeza waza kupita sana. Baby love, akumisi misi mabibi sana. Nasema na wewe, nakudedicate kawimbo bomba. Baby love, akumisi misi mabibi sana. Nasema na wewe, nakudedicate kawimbo bomba. Hey, hey baby love, akumisi misi mabibi sana. Nasema na wewe, nakudedicate kawimbo bomba.
Atena Ndege mti wake mimi katua umbali so kikwazo michepuko haina nafasi kaganda lakini misi anajua kesho ataniona hajanikimbia hata leo sina kesho nitapata anajua hapendi kusono naye acheni mimi nimkisi hadharani nimkumbatie acha wivu
Heshima yangu nilindie siri Mami dadie Watoto wawili kajumba kazuri Ndoto ndo bahas
Wapi, wapi, wapi Msipajui Tabaki na nani Wapi niende
Baby love Kukumisi misi mabibi sana Nasema na wewe Nakudedicate kawimbo bomba
Baby love
Kukumisi misi mabibi sana
Maura
Saifa,
Saifa,
Wani Music,
Mami Simza Fabiki,
Wani Music.